Je, mulirokan nama hoe, mala ni juo. Je, mala ni fafa, doka bere aku. Wendo we mune hilian drenji hia bere aku. Doka nama hoya, doka diga nero. Wendo we muho chige tumige akua koro de muoyo. Dige hota, koliga nero mario je keige. Dige hota, ushoka korea gozio tutire. Dige hota, uzaka zaka na uza matiwe igoro. Dige hota, ona madingi moko na magoro. We mwazani, wenwe wanyo ubire. Gedego kuzi uke hinya uke ginyarata. Ijorota, bijagora kwa baralie. Kuko usake o mudenya, utukuna mudenya. Yeah.
Last year was a tough year, almost left me on the wheelchair. I got scars but I got through it, it was winning but I danced through it, yeah. I lost my uncle in the same year, lost my grandpa in the same year. My cousin got married the same year, I graduated in the same year. I packed my bags in that same year, I had enough, I ain't fit here. I had a lot going on in my life, man, I had the hustle, a good year. Took it so many long since I year, started the water, got tears in my eyes. I cried a river, swam in my pain, my heart was broken, it was insane, yeah. Almost died in my sorrows, always died.
Sadiki, pali nimefika omasi, amini, amina. Genius, mina sadiki. Genius, mina sadiki.
You're in a mix with DJ Grash, the Titan.
Genius, mina sadiki. Pali nimefika omasi, amini, amina. Homework, mina fanya, pika hits. Yeah, mini kona desk calendar. Kila kitu kavenda. Siku wizi, wame ata kunilenga. Kusema ukweli, mtu wangu hini favor. Esh, up in the buff, kambua. Esh, pieces of men, mina vua. Esh, sana the king, mitua. Esh, wata nikushow bararaka. Nilipanda mina vunana, da 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 ka 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 ka. Mi niko fresh sawa wa wa. Kufast na kubre ilikuwa fiti sana. Niwe peke huni mefiti banda. Mi niko sawa, squad iko sawa. Life iko sawa, kwa mungu ni sawa. Mi niko sawa, squad iko sawa. Life iko sawa, kwa mungu ni sawa. Sawa, sawa, sawa. Mi niko sawa, 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 sawa. Mi niko sawa, 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 sawa.
Buda na kuja na kili clean, na tinga marapa kimi. Buda na kuja na kili clean, na tinga marapa kimi meal. Na sare marapa wajue maluda na kuja na vile na leta shida. Na piga seti pale number 10, 247 kama CNN. Katikati kama OJ, number 10 yo we don't play. Ready to die kama B.I.G, tukifika binguni ni VIP. Na mada misari ki easy E, uliza otole na same B.
Kwa tide kedo wana K, we stop and praising my Jesus. Kareketo dende K, kwenda K, huku kuna kaa kuna pate, welcome. Karibu best day to a new tapa high. Tuko spirit drunk not to act silly. Body over here going through the ceiling. Hey,
like Moyo, praising Jesus all day. Nikishika the microphone, wanajua niko ofe. Bas kushinda the xylophone, him tell we don't play. Nina himiza over crew off, do shetani ni go bay. It's that time again, give me the rhythm and a minute to find my pen. That's the band, that's in our kind of man. But don't mean in a sequel, I'm a stanza man, a sorrow man. Niki uguwa yeye ni dawa, kenza kunuka na nipa mawaba. Kenye na juwa yeye ni baba, kenza kwanguka na nipa mabawa.
Nini etwa kwenye remix, kareke. Obvious yesu ndiye big, no debate. Nime sok ndani ya wad, marinate. Sasa kazi niku grow, germinate. Neno la bwana nongao, usiwasikize wao. Yesu alikuwa carpenter, so siwezi tupa mbao. I'm the light of the world, I'm luminous. Irony shetani ya wezi ni ona, guess I'm John Cena.
Hapana cheza, hapana cheza nani. Yesu ndiye daddy, Yesu ndiye daddy. Mikono juu basi, kama uko nasi. Pika 7 in a come.
Yeah, mina beat nafanya ni shiki kipaza. Na blanda ni kwamba na ngoa visiki ni pande kwa shamba. Sikila pahali ni blanda. Kareke mbondo ni sasa. Kata kipiti tumalize mada. Holika kuheji maka. Kichapo kikoto madrasa. Here we go again and I love you to praise all day, all day, all day. I'm liking all the part that I'm feeling every time I do work. No play, no play, no play. Niko poa na kisi nataka power na. Devu anataka kicha poya hawa na. Na chiti vile vitu zimeshikana na. Holy, holy Jesus kama kawa na.
Oh yeah, tuna bebe shaki fao. Round two buda tumetana kibao. Hey, tuna bebe shaki fao. Round two buda tumetana kibao. Hey, cheki vile tuko rada rada. Cheki vile tumechota chota. Nganya yetu ime iva iva. Mbele nyuma tumeshona shona. Mashindano tumedoma. Kama doki tumedoma. Mashindano tumedoma we. Kama doki tumedoma. Hold up, let me get these watch. Everybody wanna do it big for the mic. Everybody wanna do it big for the fam, for the name, for the game. Took knowledge, never wait. Ain't gon' do it for the fam, nah. Ain't gon' do it for the name, nah. I just do it for the Lord, yeah, yeah, yeah. And I will blow. I'm destined to shine, the best I can find. So chill, bro, I kill flows. I see no evil or wrong with the king and we kill. Show that we will show, colder than wheels, no. I mean, you know, I could go cry for years and years. And stick on my crown in the gang, you know.
Umepigana nami wakati wa shida umenipa amani kutoka kwangu kwako ni shukurani umekuwa nami toka zamani wakati wa vita umepigana nami wakati wa shida umenipa amani kutoka kwangu kwako ni shukurani
nina miaka kadhaa and I've been through it all poverty usoti expectation minimal and for four months hotel yali what is the mall? I love to find my papers, but on you I never gave up. Spiritually dead, and you came and dark my grave up. Nafurai kuwa nawe, nikitisita mkate out the way. Nipa mawe, nikitisita samaki out the way. Nipa nyoka, au mabaki. Juna kea unajali, when I call you in a hurry. You'll be there, sina worries. Wanijua for manzoni, wanishika mkononi. Bila wera hasioni, ndakuzaka magotini. Yadi siku za usoni.
Zamani, wakati wa vita umepigana nami wakati wa shida umenipa amani kutoka kwangu kwako ni shukurani umekuwa nami toka zamani wakati wa vita umepigana nami wakati wa shida umenipa amani kutoka kwangu kwako ni shukurani
Toka zamani zamani umenilinda jamani Yani chakula mezani na umenipa amani Moyoni mwangu shukrani na ndani nina imani
Sita kubali kubali kurudi nyuma gizani I love this feeling I'm feeling My heart is beating it's beating and beating Him is defeating and in his love I believe in When the enemy is misleading your scripture guides me in season Thank you God for my healing my hands are raised to the ceiling Yes, Psalm 23 the Lord is with me always by my side Truly goodness and love will follow me all the days of my life Umenipendeza baba haukuenda mbali nami Wewe ni mwema mungu ume ume kuwa
I'm radical, say what I mean, I'm practical Swaddle, grab my sentences, I follow that's where my heart is.
Vote for low, wildly thinks that's where the flash is. Look up with Messiah, we bound to take you higher. It's better to be poor than to be a big liar. Do your big producer sauce, seem to do a more fire. Now we tire till the tire wall, worship God and praise Him.
Let the music sound and the spirit is around. I don't do it for the fans, I don't do it for the crowd. I do it for Christ, so you know I'm heaven bound.
And come out clear, say it without fear. I'm catching feelings in here, yo. Now all you dudes gotta chill out, or maybe get your targets right before you set out to pursue your prey. Then pray that it pays out, probably taking her out for a bunch of fries. Your tongue popped with lies, deceiving her sight, treating her right just for a night. Never thinking about the heart caused by your loss. Money comes back in the end, and I am sickened by what the world has become. No more trust without dice, no more us without lies. No more genuine friends without benefits. In the end, we lost the meaning of friendship, demeaning that relationship. All we care about is lips and hips, none about the deep feelings. Easy come, easy go, easy in, easy out. Then we're back to square one, where it all began, taking time. In this echo of life, this ain't right. I'd rather you give me the mic, I got something to mention. Give me the mic, I got something to speak to get the ear to pay attention. Give me the mic, I got this dedication. Give me the light, I got to shine the way for them to see His intervention. Give me the mic, I got something to mention. Give me the mic, I got something to speak to get the ear to pay attention. Give me the mic, I got this dedication. Give me the light, I got to shine the way for them to see
His intervention. Fresh and fly, Minico fresh. Fresh and fly, come on, you rather, Nico rather, and I'm still sober. Skiza devo, hilly bitter, the game's over. Minico fresh, fresh and fly, Minico fresh. Fresh and fly, come on, you rather, Nico rather, and I'm still sober. Skiza devo, hilly bitter, the game's over. Listen, I stress. That's why me na fly, she done it less. Ebunjoni try, I'm any bless. Shetani and I cry, ni tambes. Of the way Holy Ghost and Apita keep transform. Now me sajenze na kushona ku inform. Kwa mic, kwa studio, ama niki perform. Whiskey pofungua macho checking me nime reform. Na huyu Holy Ghost yeye ndiye aliniletea nguvu na feeling. Moja noma ya kunitetea na kufukuza shaito yeye akinitembelea. Me humtekelea yeye ndiyo akiniondokea. Na wewe sikiza hii beat mzito na yenyewe. Ni kama maji kwa mto na ina wenyewe. Wazi hata watoto fearless wako blessed wako open. Niko fresh, fresh and fly, mi niko fresh. Fresh and fly, kama ni rada, niko rada, and I'm still sober. Skiza devo hili vita, the game's over. Mi niko fresh, fresh and fly, mi niko fresh. Fresh and fly, kama ni rada, niko rada, and I'm still sober. Skiza devo hili vita, the game's over. Mina mpenda God na ya na nipenda pia. Nikiwa na shida yeye mi humlilia. Na nitakacho yeye hunipatia. Nikitaka usaidizi na fungua Biblia. Mina mpenda Yesu na ya na nipenda pia. Lomana msalabani Golgotha kanifia. Akaniweka huru deni akanilipia. Na inua mikono juu nguvu zake nasifia. Mina jipenda mimi na hata wengine pia. Mwili wangu hekalu kaniambia Biblia. Mini nitavumilia na yote nitapitia. Nambia Mungu wa sante, please nimeshi jia. Niko fresh, fresh and fly, mi niko fresh. Fresh and fly, kama ni rada, niko rada, and I'm still sober. Skiza demo hili vita, the game's over. Mi niko fresh, fresh and fly, mi niko fresh. Fresh and fly, kama ni rada, niko rada, and I'm still sober. Skiza demo hili vita, the game's over.
Yeah, it's about that time. It's time I let the truth out one more time. See him frown, but yeah, that's fine. Already checked the time, was long overdue. Took a lot of sacrifice, they didn't see. Too busy getting focused on what the eyes yearn for. Can't deny it, I'm a victim too. These eyes of the flesh aim to work in my faith. So if I say no, wish you still love me. But wish you see me as a lesser man. Oh God, how I do it for myself in the situations. The devil's made a fall so he can celebrate. Man, it's a cold world. I need to read the scriptures, I need my heart warmed up. They promise fake shortcuts to riches and the stealers. Saying people sing their hearts ain't got no blemish. What's the
whoever has whoever has no
pearls. Making hip hop sound so tight, making your head bob. It's the guy behind the wheel,
DJ Grash.
Grash.
Gotta keep it real. Keep it real, pussy soldiers. No fears, no more gangsta tears. Dani yake niko fears, niki pasa via. It's crystal clear, umenishinda nia. Nika ina mia. Keep it real, pussy soldiers. No more fears, no more gangsta tears. Dani yake niko fears, niki pasa via. It's crystal clear, umenishinda nia. Nika ina mia. Cynical letters written for the world to see. Staying so the waters need grass kuwa free. For marriage na precious alive, he's a king. Niwe piwa, nikiwa kuwe njiwa, niwe manchi secure love. Don't need mental school in the high, not just containers. We see what just the money get, I writing blind letters. Attacking faces, haters, tweeters, but could build truthful soldiers. Watch your ballers, my watches. Now comfort your prayers, get up, stand up, heads up. Crusaders break up the shackles, not time to heat up. A broken country tight, all of that will not despise. His love not testify, baptized not to chastise. With quasi my heart, ni ukweli na ku delight. Kasi kuzako zilivyo, nguvu zako zitakuwa. Na kubali kuwa defined by the divine. Lakini align, niki rewind, and then refine kwa njia zake na mdani.
Jay! And this is Ranja Mistari, Mr. Mistari, I'm on you, Mistari Ranja. 125. Ronga, maloya udunga suti, juwa kona kes. Zangu ni masuiti, juni kona test. Zangu si mapara, bana para fresh. Bana panda place, bana panda pace, bana panda face. Hadi time njeve, mini moto ni nadunga vest. Hadi kesho kuto ndo easy lines, uta digest. Pan zangu ziko on time, punctual. Line nazo ziko true, zite actual. Yo imetosha siko hapa kujishasha. Nimeka mku preach, ata man bila bahasha. Life minase ni messy yo kuliko baka. Siali shinda vita kiwa solo bila baka, wakabaki kama shiti wakiwika shaka. So sisi jo wabigi tuko sorted. Hatuko broken, tuko coated. Hatuja sota, tuko noted. Kauja shiba msho, not yet. Jusisi jo ni compass, wake tuko set. Mindo mwizi siku shikwa juali fast for 40 days. Gamu dengi nina jo inabambika holiday. Mini maina kwenye game, neza ntreat kaka geni. But nangoma 23, neza dhani mika ngemi. Vata ii daro, but kwa rap nina again. Heri ncheze bano, kushinda jo ni cheze blame game. Nani ndio na rhyme, nani ndio na drive. Nani ndio na vibe, nani ndio na shine. Nani ndio na grind. Leo na mali siku hizi jo nina double eyes. So kimes jo ni blanda kamu anji with the double eyes. Nina double pies, sina double Christ, do ya wangu Christ.
Yo, T, I'm part of the list, lacking the mark of the beast. Young boy living like losing doesn't exist. She take free for granted, na joy serious in Syria. Where only your faith got you feeling inferior. Claim that you walk, then they stop your insomnia. Still I speak peace, can it be from an Indian? Giving a warm welcome to these amphibians. Telling them connect with Jamaica like Caribbeans. Hey. Be me that as last Corinthians. Try to forgive, then induce amnesia. For me the word comes first, that's alpha. And when Sir fixed me, I knew the word comes after. And it's alpha, blocking this sulfur. And taking back steps, Nicky move like salsa. The crew is lit, ain't no way you ruin this, ayy. These rappers don't act like ludicrous, ayy. We true to this, living here as souvenirs, ayy. We let our light shine, yeah, we luminous.
It's a struggle, mini jango, mini hunter. I can handle, nina crazy needs scandal. Kutoboa hi, mambo usani. Lakini hi, story ya kuto upcoming. Haini bambi, ati show nifanyie free. Missy die, gain exposure, follow the G. Haini saidi, Kuchorea open mic, mistari nilitorea. Greedy promoters vitambi wanaongezea. Na msani akiongea, unamezesha wanikaria na jenga bana. First things first, but the sound, jenga brand. 10 years later, bado uko underground. Look at it like me, huoni beauty ni. Underground kuna wasani, mainstream celebrity. Gospel celebrities doing sipo songs. Catchy hooks, wa hook, umati siyo usani. Plus they hook to hook up, wow, hook up. Kukata maji chini ya maji siyo ministry. Wataki kuwa lyrical, battles got physical. Twitter, IG, FB, mangumi ziko uko. What happened to spiritual, shabizi kiwa minimal. Hakuna sanity industry, this got critical.
Ngovo, natumia isa ifa kau shooter. Free slave, and I do this not just cause I shooter. Niko game to the core, you can call me Kuda. New life, mini light, wanna uliza huda. City on a hill, crosses on a hill. Donda zangu ziko hill, saile aku killed. I brought death by the mills, naka pay the bills. So I stay meek like mills, steered by his will.
Acha ni kuwe Picasso, let me paint the picture. Wewe kwa mtu wa madheka, please take the picture. Christ rules and he rules na hatuwezi feature. Hii ngoma ni ya Yesu na hatuwezi feature. Maybe unaweza kill bit, but can you kill sin? Fighting God with the pencil, can you still win? All my brothers got my back, but I'm still keen. Till the day he comes, hollow Jesus, cause he's still king. City on a hill, crosses on a hill. I got death, but the mills not gonna pay the bill. Captain got us doing his will, come on Navy SEAL. Christ rules, utter Nietzsche, all he knows is nil. Ni ostizi on the beat, so we can call it kill. The music for the free, zero chills, yeah, you know the deal.
Akili yangu imeosho na si brainwash. Kusoma word na kupractice, I can get lost. The love of money inezo kufanya hata kuwebua. Money sitio, sidanganyo na hima nikio. I'm ever ready kama bitchy, all us focus. Niko steady for the njili, niko ready to go. Wengi kamu cheki, tunaifanya bila senti. Hatu wachi, hatu wezi, want to join us? I'm like, maybe, maybe I'm. To all the sick rappers, Christ is your vaccine. Being busy doesn't mean you're effective. To see bonge sana, let's be productive. Productive.
Kama watamani, basi utafute. Kwa miguni, mwa Yesu karibie. Angalia Mariamu, kapenda Yesu na roho yake yote. Hakusikiza sauti hata ya maridha. Daudi kasema, nikaenda nyumbani mwa Bwana milele na milele. Mimi na familia yangu tutamtumikia Mungu. Kwa miguu ya Yesu karibia, karibia. Kwa kusumbuka kwa ajili ya vitu vingi, ulichaguwe. Fungu lile jema, fungu hili huwezi ondolewa. Utawona urembo wa Yesu. Daudi kasema, nikaendani nyumbani mwa Bwana milele na milele. Mimi na familia yangu tutamtumikia Mungu. Kwa miguu ya Yesu karibia, karibia. Kwa
za kimwili tu, mfuate Mungu tu, na tusome Biblia, tujijenge roho juu. Natembea by the spirit, sifuati ya dunia, na kwa Yesu tu pekee ndio mi na aminia. Ja amenibariki ndio maana nashuhudia, na amenipa neno ndio maana nahubiria. Wakubwa kwa wadogo waweze kunisikia, sauti yangu napaza, injili nasambaza. Najua mimi ni mdogo, bali metoka faa, majaribu ni kibao, bami na yakataa, na kemea roho zote zilizonipiga ngeta. Niko free from my past, niko better. Amenipa life na B, B. Mi niko born again na C, C. Tuko fly kama kite na D, D. Dance sky make you nice. Amenipa life na B, B. Mi niko born again na C, C. Tuko fly kama kite na D, D. Dance sky make you nice. Dance sky make you nice. Yeah, dance sky make you nice. Dance sky make you nice. Yeah, dance sky make you nice. Binadamu hawezi ishi kwa mkate peke, huyo ni Yesu jangwani. Shetani alimjaribu kama Kristo. Simama imara na neno. Ya dunia ni maneno tu. Shaisikia bad company spoils good morals. Kani hivo heri mini stay solo. Wase Biblia ndio miu follow. Team yangu huwa ya wale wase wapole. Ai, si tunakata. Life finje finje bro, si tumekata. Life ushe wati bro, si tumekata. Nimeosho kwa damu, nikabatizo kwa moto, okay. Amenipa life na B, B. Mi niko born again na C, C. Tuko fly kama kite na D, D. Dance sky make you nice. Amenipa life na B, B. Mi niko born again na C, C. Tuko fly kama kite na D, D. Dance sky make you nice.
Okoka, you're in the form. Washed by the blood, bila form. House of the Lord near your home. Rent, Christ mwenye plot. Okoka, you're in the form. Washed by the blood, bila form. House of the Lord near home.
Kilipi rent, Christ mwenye plot. Sina kazi, the Bible niko job. Sapa kazi, hustle mpaka dog. Sina chuki, bado na reform. Mzigo pia, kuna chuki, my burden still the Lord. I say it's ya lala, speaking tongues kigenge. Lakina Yesu Buddha tikirende. Friday enda kesha usilenge. Christ tuna match, tutashona tukitenge. Hulala, it's a new day. Na tuko race Buddha hini rile. Mungu weni chume sita gile. Mina sifu Christ in the top most God I say pole pole. Sadia wale wote wako pole. Kama malaika tuwe hole. Kila mta change salvation in the story. Okoka, you ndo form. Washed by the blood bila form. House of the Lord ndio your home.
Fuata dona, fuata umami. Kingdom ya mungu, serikali nimeokoka. Yes, ndo jemedani.
Naangalia nyuma naona mkono wako. Checking mbele mi naona only favor yako. Worry is a thing of the past, keep it in the past. I wanna go on to the next, I'm off with the past. I'm all about Jesus and I don't take it light. I'm not of this world, no, I'm no longer like it. I'm now a resource, I know the real source. Always on toast, chukua kingdom, I need by force.
Man, I got pressures up in my life, but your love is amazing.
Mistari yo mwenye mistari ranja keke yo kwenye beat bala jam. Life bila prayer wezi big deal. So na sink in kwa maombi niwe LinkedIn. Hell me si victim, si bet kwenye victim. Choose God silver, still inge pick it. One man army, siko part of the system. Bado sita flow na yo rhythm. We back the odd, niko even. Kwa God niko hidden. So sita fail kama driver wa Sweden. Influencers ni wengi, wapi role models. Wapi wase wako unashamed of the gospel. Wase wana pray kama all day. Wase wana minister makole. Wase wako free from the bondage. Wase wata serve at the old day. Wase wako meek then a godlet. Led by the spirit, not by the pocket. Fire within them, kuliko ata socket. To gain what to lose soul. Kwani sini atlas, of late it's a fake one. See what any actors, so from the outside. Nani when he cactus, I play for the best side. Huda hiyo purpose, to conquer. Unataka utakonka kwa papas. Raha unasaka utapata kwa brothers. Game out handers, swag those standards. Gazeti ziwe mbili bora, huna double standards.
Bala, nigori bila Yesu ni bala. Nigori bila Yesu ni bala, ni bala. Check in na Yesu si bala. Check in na Yesu si bala, si bala. Ningori bila Yesu ni bala. Ningori bila Yesu ni bala, ni bala. Check in na Yesu si bala. Check in na Yesu si bala, si bala.
If you wanna live and die, stick to yellow tips. But if you wanna be divine, stick to holiness. Yup. If you wanna witness Christ, put some hope in them. Now, and if you wanna keep the light, put more tokens inside. Try and keep the hope in alive. Better think twice, God isn't a joker or lie. With me flex a beat, poet is a spit. Poet trying to reflect Christ, cause his spit was opening eyes. Open to put and advise, the name is Jesus. There's only one word for the wise, the name is Jesus. No one's so famous and shameless to leave us. He was the godly enough to cause change in the world that we love. I mean all people, we love him. Praise Jesus, he redeemed us. So sin just deceives cause it ain't no threat. So believe and then be believers. John 3:16, that's free love. Thank you Jesus, yes we free, huh? Free to live like you did cause you freed us. Free to live like you did cause
how it's supposed to be done.
S.O.C.
I love my
face on the beat.
That's calling. I love my emergency. Turn your
line.
Peter mejipodo anakaka manjelina Kupenda pesa woy, amebadilisha jina na Suti bebo taina nikai nimengaria Niko so gifti komo vazili novalia Zini meche legacy, Vasco da Gama Kiyama inakamna, itakuwa ndama Badilisha mwendo, badilisha na matendo we Unapenda lies, zako ni mahali Wata buda na mayori yori, teni na kamlingori yo Unapenda dambi we, kama ni chakula Sime kupe ya kitambi, boss ha.
Boss. Alarm of emergency, fast calling emergency, probably an emergency, on your way be ready, yeah. Alarm of emergency, fast calling emergency, probably an emergency, on your way be ready, yeah.
Hey. Hey, are you listening to this kid? What's this kid's name? Does anybody know?
DJ Graf Mambumbaya
Yeah, Christian Gang
Swag City Dongay
Christian Gang, Gang, Gang
Whoop Yeah Yeah, okay Sijali now Who's better than who? But blanda ni kwa wad talent tuza udu Tuko sembras, unanivunza migu Unadaya unitambi unapayule pass through Wana diet, he cost the mods But I think I'm wrong, forces bad on the norm Wana diet, where boy tu ngoza Matumbo umia, nipe chance tu moza Behind the mind, waswali kibao kakarao Take talent mse, ata maswale kitharao Like, huyo ni nani yako? Unit gani yama? DJ mgani yana? Support yani yama? Ako maganji tumpe, chance gani but We know already Tuna, juwa ni nani, juzi juzi tuli Nominate wase, kumbe ilikuwa story Make viral kade, miikono jie kicho Unapike na fe, ukona plenty jie tebu Na kazi ya kutupe, nomination hand pick Ni kake richo, tu petition ni fikie Legend kato biko, hatukuli rice Hata ukivunja mwiko, still live to fight Bado kare iko, I'm speaking for the gang gang Bado niko, can't back down now Let's be fair and equal Paji boss, sacha uti aji siangali tu Taji bado niko game, hadi kutransform Wenye dhami nina make it so easy Still bado niko busy, nina push tu injil Fika kana tuko misri, underrated Tusikike timi langu hatu bishi Nipeshea ya yodishi tuko na Mashabiki wenye fra au dhiki God nasi tushikiki, God nasi ya tutishiki Yeah Yeah manze Staki wase achwa ni choche Achia manze, budo any god Niko so humble manze Na self do God Just had to pour out my heart Hii ni ngori man Inabidi tutume hii mziki ka arts Kobe challenge, Kobe challenge Justify, justify
Check it, crack it No steezy man Yeah Been a minute, back a pin it, but to lean on it The loving as Christians, the praising that we bring on it They say if you love it, you gotta put a ring on it Wanna change your life, then you gotta put the king on it Mimi huyo ndani ya challenge ya kovu Wakristo wa sitensi, sija wacha wakovu Na mini kwa imani, tutangusha hindovu Willing kulikopoze na bado sibatishi Team yangu bado ina move in unison Ishi bila yesu utoke sare kama uniform Ngoma mbaya ni mbaya, hawezi rekebisha Thank God, isi picha, wezi weka filter Christian rapper, but na swim depend Hama rapper, wote kuje Bible study weekend Ni wa show juu ya Yesu, or maybe we can Talk about salvation na vile ana intend Industry yetu ndogo kama macho za chinku Tuungane mikono kama gundi na pingu Na preach tu injili, yata sina aibu Juu Yesu anarudi tena yuko karibu Si hata ngala anajua yunasi Endorsed by big, si mandishi ndo kazi Mdogo mdogo bana, si ipele kikasi Kukata simu bana, wahitaji makasi
Mama told me that Ustizi when you reach it, wezi go be cut Kids show easy till they call me up Juu ya jeans na t-show, keep it official
Ngoja kwanza bado sijamaliza Nagonga tena sana kama ngoma za isa Na mlango haijafungwa misi wezi kabisha Nipate juu ya challenge na chachisha kabisa Mistari zimesimama kapa center kwa matimeja Tena nimekuja na ujumbe kama messenger Rap mingi squeezes ina sound kama baby shark Na mapinji siku wizi wamefanya pedicure Mina juwa daktari aneza paya pedicure Before uchune ugali kwanza fanya manicure Ati tubadili sound, do to cover more ground Lakini hile heavy rotation usi uona Nimse mnonu, akipanda miri ground Hakuna jajifanya mnonu, mama najua mob Juka majina baby ya Jay-Z, I know less
Mashida zimeisha na bado nimeshika Christ Uliopoka wakasema kwa single Uko lonely ndio naenda kanisa Na jesa isi
wake Yesu. Juna jua mpango wake kwangu. Life ya Christ true, iku fruitful. For sure no regrets, na tuna stay youthful. Anaokoa, anaokoa, anaokoa. Wachani testify, wachani testify, wachani testify.
Boom, kami side kuna peace. Usha waisikia Jehovah Shalom. Mabro wa wahanyi, masiza wanyanganyi. Tuna follow it, ya daddy, ya ni faithful. Sweet, love ni so so real. Theme 1-3, Corinthians ni deal. Mapenzi tunafunzwa na daddy. Author of love, checky gospel ya John 3:16. Testify mikono top, 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 top. Nasifu na sita stop, 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 stop. Ameni toa from grass to grace. Disgrace, I can replace na rock na ring. Why na sing praises imeni jaja. Kichwa kama taba ni sing. Holy, 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 holy. Yeah, yeah, Christ my king.
Checky na enjoy pedo waki Yesu. Mpango waki kwangu. Life ya Christ yo iku fruitful. For sure no regrets na tu nate yetu.
Yo, inawala soko pale inje wanataka kufuata dreams zao but wame give up.
Yeah, yes, come, come.
Mwaka punch bazapa usio. Kita hii, kambika moji wandu zikaje jama. Kila ndoto lina ukaiweji trust jama. Unahitaji motivation ya kupush jama. Weka ndoto zako mbele atazi bless jama. One God, pray God, no ji sacrifice. Kuna time itafika uta testify. Kuna vile mina cheki utazam kufly. Ndoto zako zote God amezi magnify. Unahitaji kabidika kupush jama. Unahitaji motivation follow God jama. Fata ndoto zako tell utazi reach jama. Kuna vile ataku bless na kulit jama. Unahitaji motivation ya kupump your dream. Adi, ya kupump your dreams. Unahitaji motivation ya kupump your dreams. Adi, ya kupump your dreams. Fuata ndoto za kudeli na usikate tama. Adi, usikate tama. Fuata ndoto za kudeli na usikate tama. Adi, usikate tama. Unahitaji kujaribu na kugive your best. President, CEOs, well is that a dream. Unahitaji motivation ya kupump your dreams. Fuata ndoto za kudeli na utakam kuvin. Unahitaji kubelieve na kutrust yourself. Ndoto zako ziko valid, usidai na stress. Kila kitu unapitia utakam kutel. Changamoto ni lazima utakam kutel. Unahitaji kujiamini, I believe you can. Motivation ni kupray na kutrust this land. Usije ukastop utakam kutel. Kuna vile atakumeku wa better man. Unahitaji motivation ya kupump your dreams. Adi ya kupump your dreams. Unahitaji motivation ya kupump your dreams. Adi ya kupump your dreams.
Blame the Yesu, kama mambogi. Ndani ya Yesu, kinga katika. Blame the Yesu, kama mambogi. Ndani ya Yesu, kinga katika.
Katika, 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 katika. Chachisha, 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 chachisha. Rengi Yesu, kam na mbogi. Ndani ya Yesu, unakatika. Katika, 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 katika. Chachisha, 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 chachisha. Rengi Yesu, kam na mbogi. Ndani ya Yesu, unakatika. Chiki tunakatika, tunabambika. Rengi Yesu, kote atasikika. Ngoma ni moto, kote itasikika. Uliza moji bado tuazitoka. Siri ni Yesu, siyo mogoka. Mbogi ya pa ni kuokoka. Wacha ni wapeleke na rieng. Kama kawa, ini Christian gang. Katika, 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 katika. Chachisha, 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 chachisha. Rengi Yesu, kam na mbogi. Ndani ya Yesu, tunakatika. Katika, 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 katika. Chachisha, 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 chachisha. Rengi Yesu, kam na mbogi. Ndani ya Yesu, tunakatika.
There's a time to weep, there's a time to laugh. There's a time to dance and this is my chance. Tuko sete cheki girim. Naji chocha niko na Yesu chiki nazi kwenda kidaudi kimimi. Kwa Yesu kuna rabia kwani iko nini. Amka tuzitoke acha kukaga jini. Na bonjuka na katika naji wachilia mimi.
Katika, 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 katika. Chachisha, 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 chachisha. Rengi Yesu, kam na mbogi. Ndani ya Yesu, tunakatika. Katika, 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 katika. Chachisha, 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 chachisha. Rengi Yesu, kam na mbogi. Ndani ya Yesu, tunakatika.
Rada ni kupraise to God sina budi. Gina kila mse njege wale wenye suti. Blessings iko high tall kuliko msudi. Purified na crack kuliko kale kaudi. Acha pasi ni kupeleke na rieng. Niko form bila dola mapan na mayeng. Ali nitambua bado nikiwa kapeng. Mazwiti makeki kwa God ni shere.
Katika, 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 katika. Chachisha, 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 chachisha. Rengi Yesu, kam na mbogi. Ndani ya Yesu, tunakatika. Katika, 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 katika. Chachisha, 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 chachisha. Rengi Yesu, kam na mbogi. Ndani ya Yesu, tunakatika. Katika, 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 katika. Chachisha, 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 chachisha. Rengi Yesu, kam na mbogi. Ndani ya Yesu, tunakatika. katika 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 chachisha 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 rengi Yesu kama na mbogi ndani ya Yesu tunakatika.
And it's only the best. Only hip hop up in here.
The Titan. DJ Graf.
Mambo Mbaya.